iyo todobaadkan la hagaajiyay tartan ka anki xiis badan ee Baydhabo Cup iyo magaalada Baydhabo way ba xaflad dhiirigelin ah lanka qobaday kooxda Baloonigu lugtay Daru Salaam oo sanadkii koray ku guuleysatay tartanka xafladda way ba ku qayb galay maamulka sports ka Koonfur Galbeed ku duumiyalka kooxda tartanka qaybta ku hay taageerayaal marti sharaf kale oo xafladda ka azumi Hokayga kooxda Daru Salaam ayaa sheegay in muddo kooban iyo dhisnaayti kooxdu lama koob u xiriiray ka guuleysata taasay sabab qeta dabar adeeg iyo suubin ciyaartoyda iyo maamul shoo
maysta faday intana marana in sheegada in eedanku dhirigeli ciyaartoyda maamulka tiimka Daru Salaam sigaara ciyaartoyda runtii may biidana dadaal juhdi isku xirnaa yami lunka deerte walo inkastoo aan mar walba aan xasuusna marana in sheegada dadaalkiisii biyaasan iyo qalbi furnaantin eeda si kuma hadnagaana
qaar kumida gudoomiyalka kooxo ku dhisan Baydhabo way basi wada jiray oo ka hanbaliyeena in sanad gudaasha kooxda Daru Salaam iyo qaad lama koob oo xiriir ah
kooxaha wadaani ilaa hadana wadna problemka la koodo way culaysaadka la koodo langa koox wado dareema kora maro meel ka dhawaajiyay dadkii ugu leeyahay kooxanka faawinka kooxanka adag kooxanka fayla silka deeri lanki koox wada leey dareema kor may intii ku bogaadi faday ciyaartoyta oo Daru Salaam
eed yadan dadaleen wal obay dhawn ku dhina caalamka tan ku dhina ya sameeyteen oo record cusub siin koox oo hatalay la aasaasi zerbi ma zerisi luku bilaawi laayo zerbi ha turugta inee la mukoob halsan qaado wal la sameeyo korme
Daru Salaam way barajigiliiday kooxogii hore in dhisanay oo kuni jabsanay inuu guuleysan way ba saasoo ka rajigiliiday qof walba iska diyaar inuu sanado isoo suubsan yar rajigiliiday rajadaasoo ah inuu hooba tartan la galo lagu guuleysado koro way ba hubatay 7 iyo 5 tim oo zeerisi ah oo muddo dareertay ku dhabtay Daru Salaam taasoo kale tumiyo lixnaad oo tumiyo linaadanka naadiga tumiyo hadanka ay ku dhabtay way barajay adna sanadku Serbia dad badan la iska jaray si dareer tumiyanka dambeyd in iyo koyto zeer ee
kooxdu ya sanadku hor ku koyto heerka 3-aad ee degmada Baydhabo weyniyan gudubtay heerka 2-aad ee Koonfur Galbeed iyo in ka guuleysatay tartanka xiisa badan Koonfur Galbeed ee Baydhabo Cup